Top music on the
beat. Nakuwazanga kama kila dakika, kila nikikuona ukipita. Ninakupenda kiuhakika, moyo wangu we ushaudatisha.
Nina agenda, agenda. Nina agenda, kukupenda ndiyo agenda. Nina agenda, agenda. Nina agenda, kukupenda ndiyo agenda.
We going harder than a dildo, yeah. Simpua na maringo, yeah. Nataka nishi na wewe, wachana haiwezi waelewe. Na wish tungepatana mapema.
Oh, 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 mapema.
Ona vile walivyo kutenda.
Oh, 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 kutenda.
Nisha mpatanga chanda chema.
Oh, oh, chema.
Penzi limenoga sinema.
Oh,
nakuwazanga kama kila dakika, kila nikikuona we ukipita. Ninakupenda kiuhakika, moyo wangu we ushaudatisha.
Nina agenda, agenda. Nina agenda, kukupenda ndiyo agenda. Nina agenda, agenda. Nina agenda, kukupenda ndiyo agenda.
Natamani tungepatana mapema, weni keki napenda, weni keki napenda, ah. Natamani tungemwaga macheda, jikumwaga napenda, jikumwaga napenda. Suspect, suspect, I'm suspecting. Ukizuba zuba, I'm arresting. Ukizuba zuba, I'm salivating. Na ukizuba zuba, I'm marinating.
Dijacheza mademu wa ringe, nishabadilisha game saini ingine. Dijacheza na hizo replay, hapo neza stuka mimi tena ndiyo DJ. We, geuza kila kitu hapa, kila kitu mina kam kuifanya into pieces. We, ni mimi na wewe, ni mimi na wewe, ni mimi na wewe, di mwisho tufike.
Nakuwazanga kama kila dakika, kila nikikuona ukipita. Ninakupenda kiuhakika, moyo wangu we ushaudatisha.
Nina agenda, agenda. Nina agenda, kukupenda ndiyo agenda. Nina agenda, agenda. Nina agenda, kukupenda ndiyo agenda.
Na ni wangu, ni mali yangu. Mali yangu, nisipate ukicheza na manzi yangu. Takupiga nikulipe na mshahara yangu.